Nsigire wa musumba wa saza lekeleza katolika liye Masaka Monsignor Dr. Dominic Sengo basa musanyi funaka tono olwa abantu abatakyusa kitiibwa mu butonde bw'ensi nga bungi butaataaganyiziddwa. Musanyi ali Sengoba okwogera bino abadde akkaatirizza omulamwa gw'essaza ogw'omwaka 2026-2027 okugamba nti tunyikiza obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi nga tusimbye mu katabi, era ategeezezza nti abantu bangi balina obusungu ku butonde bw'ensi nga batemye ebibira basaanyizaawo entobazi tebeefiirayo wadde kale okukola ekyo ekitaasa obutonde bw'ensi. Abasabye okwekuba mu kifuba babeere abasaale mu kutaasa obutonde.
Obanga tukoowoolwa okunyiikira tunyiikirire obuyonjo n'okutaasa obutonde bw'ensi, tufube okutaasa ensi okudda mu maziga. Obutonde oluusi butukaabira amaziga ng'abantu tetubafuddeeko kubakwata bulungi. Obutonde oluusi tubuzza mu maziga ng'ebibira tubikutte bubi, emiti tugikutte bubi, ennyanja tugikutte bubi, emigga tugikutte bubi. Omukama atusaba twetereze nga yennyini bw'afaabiina okutuleetera embeera ezituwa obulamu, naffe wonna we tubeera tufuba okuleeta obulamu mu bantu ne mu bintu. Olwo nno tutambulenga tulabika ky'obutonde bw'ensi Katonda bwe yatukwasa era n'atusindika okukulaakulanya ensi nga kyekyo kye tukolera ddala. Twesabire Omukama atuyambe.